Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana to the sixth episode of the series God Through the Generations. Hey, wapinduru wewe. I hope mazee mali huko, you are so blessed na everything kwako inakuendea poa. Just kama vile mimi inaniendea hapa na kama ikuendei vizuri, we are praying with you that kila kitu itakuwa poa. Anyways, karibuni sana to this episode mazee. I am so excited kufanya this. Lovely time. So mazee, wherever you are, I ask you that will join na mimi in prayer as tuona anza hii session, so that to invite the presence of the Lord ikuwe na sisi through hii episode. Alright, sawa, let's pray. Lord, we are so grateful. We are so marveled at your goodness and your faithfulness, oh God. Look, we are now in episode 6, and Lord, I am so grateful, King of Glory, for what we are doing. I am thankful for the GGTG family, oh God, all those who are listening to me. King of Glory, I pray that you may be with them right now. Whatever they are going through, King of Glory, you may give them ease, you may give them your peace, your love, and your joy, oh God, and the joy of salvation, oh God. I pray for them. I cover them with your anointing, with your precious blood, oh King of Glory. And even for myself, as I am starting this now, I pray that you may go before me, speak before me, and do things before me, oh God. And I pray that even as they listen, God, you are going to convict them, and you are going to help them to understand our journey or our place and the things that we are supposed to do and those we are not supposed to do, oh God. We pray that you may help us to walk in this freedom that you have given us with grace and with honor, oh God, to side here so that we may not go sideways, oh God. We just will welcome you to this episode, oh God. Your presence is gonna see. We feel your power, we feel you moving, oh God. And I feel I'm feeling you, oh God, healing wase wenye ni wagonjwa. I'm feeling you ukipatia wase miracles, oh God. The things that you wanna expect, oh God, you are fulfilling them, oh God. Those when you wanna ku desire, nina feel tu wewe ukiwaingia ukiwa bless ukiwajaza na your spirit, so that wakujue. Lord, I'm just so grateful, God. You are so amazing, oh God. I feel your presence, oh God. So now kuwa na sisi till the end, na hatutasahau kukubariki. We give you praises and we give you honor. In Jesus' name we pray, amen. Watu wangu, wenye wananisikiza from the polar regions, watu wa equatorial regions, wasi wenye wananisikiza kwa places enye ni, unajua those places enye ni desert, wasi wananisikiza kwa mahali kuna baridi, kuna ice, people wenye wananisikiza mahali jua inawaka kweli kweli. Karibuni sana. Na feel poa that nawaongelesha leo. Sijui kama una feel poa hapo ukinisikiza. I hope una feel poa. So karibuni sana. Now, tunaingia episode 6. Na before that, nataka ni kupatie recap of what had happened before tufike hapa. In episode 5, tuliangalia the family of Terah. Tukaangalia the call of Abraham. Abraham and Sarai in Egypt, tukaangalia Abraham na Lot vile wali separate, na after hapo ame separate na ameenda kukua a captive war. Abraham anaenda na wase wake 318, anaenda ana rescue huyu ambaye ni nephew yake anaitwa Lot. And then after hapo anakuja anakuwa blessed na Melchizedek, mwenye nilikuambia umkumbuke sana, because tutakuwa tunamuongelelea concerning Jesus Christ being a priest in the order of Melchizedek. Tunaona pia Abraham bado jina yake ikiwa hivyo, hajabadilishwa. Alibarikiwa na Melchizedek. All right. Sawa. So now in this episode 6, story ya leo ni ndefu kidogo na nitaharakisha tu, so that isichukue a lot of time and nini, na ni simplify to the story, to the details zenye tunafaa kujua na kukanayo. Alright. So now, after Melchizedek amebariki Abraham, then it happened this sometime later. that Abraham in a vision aliongeleshwa na the Lord, and the Lord akamwambia, do not be afraid Abraham, for I will protect you and reward you, and your reward itakuwa great. All right, so hapa bana bado God anajiprove, eh? Bado anaongelesha Abraham, eh? This is the first time sana anamwongelesha, you get me, and then Abraham hapo anamwambiaje, anamwambia sovereign Lord, what good are your blessings when I don't have a son. Kumbuka hii period bado Abraham ana son, ana mtu hii. So and then the Lord ana promise hapa vile anaenda kumbless. So this jamaa, unajua Abraham alikuwa ujamaa mwenye ana consider facts, ana angalia vitu venye iko. So yeye anakuja hapo akiuliza, mzee, sasa itakuwa good aje when ujamaa anaitwa Eliezer of Damascus, mwenye ni servant wake, atakuwa heir wa vitu zake. Yani Abraham alikuwa hadi amesha give up, amejua si mtoi wake ndio ata inherit vitu zake, juu by now Abraham alikuwa so wealthy, you get me. So ali akamwambia, eh, unajua sasa Eliezer wa Damascus ndio ata inherit wealth yangu. So now kwa sababu wewe hujanipatia descendant, all right, and then now the Lord akamwambia, no, your servant will not be your heir. All right, son mwenye nitakupatia mimi ndio atakuwa your heir. All right, and then so Abraham aka believe in the Lord, and you know, for just doing that the Lord counted him as righteous because of his faith. So hapo unaona the righteousness of God, the righteousness yenye inakuja through faith. So pia sisi when we have faith and when we believe in vitu yenye God anasema, we are made righteous, all right, through our faith. And so tunaendelea hapo, Lord bado anamwongelesha, na anamwambia, I am the Lord who brought you out of the Ur of the Chaldeans. Remember, Ur of the Chaldeans ilikuwa place yenye ilikuwa so civilized your time. So Abraham alikuwa ametoka in this place yenye kuna yani civilization ilikuwa imeshika poa, but alimtoa hapo akamleta into this other place na akamwambia that I will bless you with this land yenye nakupatia. Then Abraham anamwambia, hey, vipi Lord maze, how will I be sure that I will possess this surely. The Lord akamwambia, bring me a 3-year-old heifer and 3-year-old female goat and a 3-year-old ram and a turtle dove and a young pigeon. Then so Abraham aka collect hao wenye God alikuwa amemuulizia a bring, and then akakuja kuzi offer kama burnt offerings, all right. Then now the Lord said to Abraham, you can be sure that your descendants will be strangers in foreign land. Sasa anamwambia vile now descendants wake the Israelites watakuwa foreigners in a foreign land, unaona, for 400 years, but after hapo atapunish the nation yenye ilikuwa imewa enslave. Akamwambia, as for you will die in peace and be buried in a ripe old age. You get me? So hapa God bado anamwambia vile atamfanyia. Then akamwambia, after 4 generations your descendants watarudi to this land enye Amorites wanaishi in the moment. So after the sun inaenda down, kukakuwa na darkness, na Abraham saw a smoking fire pot and a flaming torch ikipita between the halves za the carcasses zenye ilikuwa pale kwa hiyo sacrifice. All right, so the Lord made a covenant with Abraham that day and said, I have given this land to your descendants all the way from the border of Egypt to the great Euphrates River. All right, hii ni ile place yenye ilikuwa ina kina Kenites, Kenizzites, Kadmonites, Hittites, Perizzites walikuwa wanaishi. All right, so tunamalizia hapo hiyo point yenye kuna kuwa hivyo. Then tunataka kuangalia jamaa fulani anaitwa Ishmael. So Ishmael, wacha nikupatie story sasa ya Ishmael. Sarai alikuwa Abraham's wife, but hakukuwa amepata mtoto. All right, anyway, after that God ana promise alimwambia atapata descendants. So alikuwa na servant Egyptian huyo Sarai, alikuwa anaitwa Hagar. So Sarai akamwambia Abraham, "Azichukua this, the Lord has prevented me from having children go sleep with my servant, and perhaps I can have children through her. Then Abraham akakubali to your proposal ya kusleep na nani? Na Hagar. So that wa get mtoto. So now Sarai akachukua servant wake na akampatia to Abraham. Na akampatia, you know, ili happen 10 years after Abraham alikuwa amesettle kwa land of Canaan. So Abraham akakuwa na sexual relations na Hagar and akakuwa pregnant. But when Hagar alikuwa pregnant, akaanza kukua kutreat mistress wake Sarai evil with contempt. You get me? So Sarai akamwambia Abraham, aze, this is all your fault. I put my servant into your arms, but now that she is pregnant, she is treating me with contempt. Vile Abraham ameambiwa hivyo, mazee akamwambia, look, who servant Agar ni servant wako. Deal with her as you see fit. Sasa si Sarai aka deal with Agar, so aka deal na yeye harshly. Mpaka ikafika point yenye Agar alitoroka. So vile alikuwa ametoroka, the angel of the Lord aka appear to Hagar, akamwambia, Hagar, Sarai's servant, where are you coming from and where are you going? Huyu Hagar akamwambia, I'm running away from my mistress Sarai. Then the angel of the Lord akamwambia, return to your mistress and submit to authority. So akamwambia, we rudi kwa mistress wako na usubmit to authority. And then akamwambia tena, you are now pregnant and you will give birth to a son. Na akamwambia jina yake umuite Ishmael, enye inamaanisha God hears. Yani God anasikia. So the Lord amesikia cry yako in your distress. So your son will be a wild man, as untamed as a wild donkey, and he will raise fist against every generation and everyone will be against him. So even though atakuwa, he will live in hostility against all his relatives. So huyu ni Ishmael atakuja kukua hivyo. So si Agar akatumia another name to refer to the Lord, akasema, you are God who sees me. Na unakumbuka angel alikuwa amemwambia aje, you are the Lord who hears me, si ndio? Mwenye anasikiza Agar. Kuna some dog ako hapa nje anatupigia kelele, sijui kama mnasikia. Musi botha mazi, tuvumilie tu na tumpende. musimkasirikie, tuopa wezi kunini tena, wezi kutupigia makelele. Na ndio wako. Anyways, so tuendele, tufocus tu na mimi, wacha nini na odogi. So your place, mali alikutana na the angel, inaitua Bia Lahai Roy, which means well of the living one who sees me. Na hiyo place bado inaweza patikana mpaka saa hizi katikati ya Kadesh na Bered. So Agar akarudi kwa sanwa kwa uko. So Agar gave Abraham a son. Huo son akaitwa nani? Ishmael. All right. So this ili happen wakati Abraham alikuwa 86 years. All right? Alikuwa 86 years akipata aki time ya Ishmael. So now Abraham jina yake inabadilishwa to Abraham now. So when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him, akamwambia, I am El Shaddai, God Almighty. Serve me faithfully and live a blameless life, and I will make you a covenant with you by which I will guarantee to give you countless descendants. Alright, so now Abraham aka fall chini, face down on the ground, and then the Lord akamwambia, this is my covenant with you. I will make you the father of a multitude of nations. I will, what's more, I will change your name. It will no longer be Abraham. Instead, you will be called Abraham, for you will be the father of many nations. Pray that kila msi hata mwenye ako hapa ananisikia saizi, that God anaenda kubadilisha even your name aze, hii kwa sababu ya greatness yenye iko kwa kumjua. Then anamwambia pia, I will make you extremely fruitful, and then your descendants will be many nations and kings will be among them. Hiyo ni blessings. Sasa anaambia Abraham. Pia anamwambia aje, I will confirm my covenant with you and your descendants and after you, you're from generation to generation. This is the everlasting covenant. I will always be your God and the God of your descendants after you. Right. Then the mark of the covenant inafanyika vipi? The Lord akamwambia Abraham, your responsibility is to obey the terms of the covenant. All right, all your descendants, you and your descendants have this continual responsibility. So akawapatia responsibility, which is to obey the terms of the covenant. Then akamwambia, you must cut off the flesh of the foreskin as a sign of the covenant between you and me. From generation to generation, every male child mwenye Abraham atakuwa kwa household wa Abraham, lazima akuwe circumcised. Ikuwe ni slave ama ikuwe ni mse Abraham alibai kuna pesa yake, then yo nini lazima akuwe circumcised. All right, so Sarai pia jina yake ikabadilishwa. Let's see ilifanyika aje. The Lord said also to Abraham regarding Sarai your wife, her name will no longer be Sarai. From now on ataitwa nani? Sarah. I will bless her and give her a son from her. I will give you a son from her. Okay, and then anaendelea kusema aje, I will bless her richly and she will become the mother of many nations and kings of nations will be among her descendants. So the Abraham akabow down to the ground in disbelief, akamwambia how could I become a father at the age of 100, akajiuliza, and then how can Sarah have a baby when she is 90 years old? So Abraham said to God, may Ishmael live under your special blessing. So Abraham unajua vile amejianalyze maona situation yake vile ni tricks, akaambia God wefanyaje, wacha huu son mwenye hata Ishmael mwenye ako saizi wacha ikuwe ndio ana get your blessings kenye unasema. But God akamwambia no, Sarah your wife ndio atakupatia the son mwenye wa covenant na utamuita Isaac. Okay, and nita confirm my covenant with him and his descendants as an everlasting covenant. And for Ishmael pia akamwambia nitambless na tu kama vile umeuliza, na I will make him extremely fruitful and multiply his descendants, na atakuwa the father of the 12 princes. And by the way, kuna story of now the our princes, our watoto wa Ishmael. You can read ama unaweza check some maybe on YouTube ama utafute tu inaitwa the book of Jasha. Get kuona hiyo iko na quite interesting stories, so unaweza enda kufanya hivyo. All right, inaitwa the book of Jasha. Sawa. And then akamwambia aje, but my covenant will be confirmed with Isaac who will be born to you and Sarah about this time next year. When God had finished speaking, he left Abraham. Akamwacha. Hiyo siku jioni, Abraham na son yake Ishmael, now every male person mwenye alikuwa in the household including those wenye walizaliwa hapo na wenye walinunuliwa, wakakuwa circumcised, cutting off their foreskins just as God had told him. Abraham was the age of 99 when he was circumcised. No, kumbuke ali circumcised na son wake Ishmael, walikuwa circumcised the same day, both Abraham na Ishmael, all right, na wale men wote. Now our son is promised to Sarah. The Lord akaapia tena to Abraham, akamwambia akiwa wapi? Akiwa kwa the oak grove belonging to Mamre. Is a oak, hiyo ni mti grove, wasi wangu tuko Kenya, sijui kama mmeiona, inaitwa oak grove. Abraham alikuwa hapo ana chill tu, kulikuwa jua, ilikuwa hottest part of the day, amechill tu kwa shed. Then kuangalia juu akaona three men standing nearby. Na vile aliwaona bana, akarun kuwa kutana na wao, kuwakaribisha, aka bow low into chini kwa ground, akasema, my lord, if it pleases you, stop here for a while, mukae chini kidogo kwa hii shed, tulete maji hapa, we wash your feet, And then since mume, you have honored your servant with this visit, wacha I prepare some food and to refresh you before muendele na your journey. All right, so hawa ni wasee watatu wenye walikuja kwa Abraham. Ah, wakasema sawa, we do vile umesema. Abraham akakimbia haraka haraka kwa tenti yake akaambia Sara, "Eh, mazee Sara, kuna wasee wamekuja pale mtaa. Hebu fanyaje? Prepare get 3 large measures of your best flour, knead it into dough and bake some bread." Alafu Abraham akakimbia pale hivyo akachukua a ram mdogo tu vizuri, tender calf. And akapatia servant wake akamwambia mazee tengeneze hiki kitu haraka haraka. And when the food ilikuwa ready, Abraham aka ileta na milk na roasted meat na akasave wale wasee watatu. Alright, then Abraham akangojea wamalize kukula hapo tu wakiwa kwa hiyo chini ya the oak grove. Alright, so Sarah our visitors wakamuliza, "Sara, your wife ako wapi?" Akasema ako pale kwa tent, ako ndani. Akasema mmoja wao akasema, "Next year nitarudi time kama saa hizi na wife yako Sara atakuwa na son." Unasikia washakula sasa, wameshiba zao tu ni ma promise sasa. Akasema next time nita kumbe Sara alikuwa wapi? Alikuwa anasikiza hiyo conversation akiwa kwa tent, unaona? Na Abraham na Sara walikuwa very old. So Sara alikuwa akokuwa ameget watoi, na unajua alikuwa shaka amezeeka. So akacheka tu polepole pale akiwa pale nyumba. Na akauliza, "How can a worn out woman like me enjoy such pleasure?" Unajua, especially when my master and her husband is also old, unaona? Akajiuliza tu hivyo. Then the Lord akasema to Abraham, why did Sarah laugh? Why did she say, "Can an old woman like me have a baby?" Even though God anauliza. And then now pia akaenda kuuliza swali lingine, "Is there anything or is anything hard or too hard for the Lord?" Pia wewe mazee saizi maybe uko kwa situation unaona ni ngumu sana, but God anakuuliza kama wewe unafikiria kila kuna anything yenye ni too hard for him, so unaweza tu kumwambia na hata kusoto, right? Tuchukue hiyo from e lesson. Is anything too hard for the Lord? And then akasema, "I will return about this time next year na Sara atakuwa na mtoto." Sara akakuwa so afraid, akadeny, akasema, "I didn't laugh." And then the Lord akasema, "No, you did laugh." Then akajiendea zake. Anyway, so hapo ndio the episode ya leo inaishia. Nimetry kuharakisha hii story mazeju. Imekuwa a lot in one. I hope you may get to understand how your story na flow. So now a son amekuwa promised to Sarah, na tunaambiwa that anafaa kuja kuitwa nani? Kuja kuitwa Isaac. All right? Na pia hapa kuna our men watatu wamefika kwa imta, wamefika kwa Abraham. Tumeacha kama wamesema tu vile next year watarudi na atakuwa na son. Sijui kama hiyo ni information peke yake walikuwa nayo for hii time yenye wamekuja hapa, ama kuna anything else. Tutaona in the next episode, which ni episode 7. Story yetu ikiendelea kuteremka chini na inaduso na might na power. Na wasee, karibuni sana tu familia yetu ya GTTG. Karibuni sana tu hii family, feel at home. Unaweza share na sisi kwa our social media handles. Unaweza fika pale Facebook ni God Through the Generation, unafika pale unaweza sema kitu. Pia Instagram, Twitter pia ni GTTG_KE. Alright, na unaweza get link zote za episodes zenye zishakuwa so far, na mazee God anaenda kutubless hivyo sana, si ndio? So as for now, nataka we pray as we prepare for hiyo episode ingine mali huko to grow inward, to get kujua ni nini tuna believe in. Sawa sawa, tusiseme tu sisi ni wa Kristo na hata ujui ni nini una believe in, au ujui power ya kukua Christian, au ujui uzuri ya kukua Christian, au ujui position yako kama Christian. Unaona, so encouragement yangu ya leo ni nini? Tujijue, tujue position yetu, tusikwe tu wasi wenye wako na masikio na wasikii na wako na macho na waoni. Okay, so to try ku go deep in vitu wenye tunafanya concerning our spiritual life. Spiritual life yetu ikiwa poa, hata physical life yetu inakuwa poa. Vitu zina manifest, God ana work na sisi, power yake iko na sisi. So mazee, tukiwa hapo, to up our game kama wa Kristo, to up our game kama watu wenye wanajua God. Alright, tusiende tukiwasi wakisikia ati we ni mse unapenda Mungu hata wanashanga. Okay, kwa sababu vitu yenye unadua ionyeshi. But kama tunasema tunapenda Mungu, wacha our deeds zikuwe zinaonesha. Alright, na God our bless, na mkumbuke amko peke yenu in this journey. Na however una feel ni ngumu, the Holy Spirit of the Lord yuko na wewe, na anakuchunga, anakupatia wisdom, anakupatia insight, anakuambia the heart of God, na haya ana move to in you. Alright, so as tunaendelea, please unaweza share na wase unawapenda, na wase unaweza taka wa join our family, una feel uwatumie the links na wa get kuambia at least wasikie, unajua, so that to see isi kwetu sisi peke yetu ndio tuna experience, but then kukuwe na watu wengi wenye tuna experience this power na this love. Alright, so as tunaendelea kujani on kujua what is happening in the Bible and position yetu, mi na pray that God ata kuwa na sisi mpaka mwisho, mpaka ile siku wenye atarudi tena kuchukua sisi wenye tunampenda. Alright, so si tupende Christ aki tuna to believe in kazi yake na kila kitu kenye anadu kwa life zetu. Yeah, so nimefika mwisho wa this episode, nisi prolong tena zaidi ya hapo, na asanteni sana for joining in, na God our bless sana. Any need, anything enye unafikiria, enye unago through, enye ina high happen, nataka to pray that kila kitu itakuwa poa from now. Alright, so see to believe mazee wherever unanisikiliza from, so that we pray na to invite to presence ya God kwa life zetu na kwa kila kitu kenye tunadu. Sawa. Hey, and Father, look, tumekuja to the end of this episode. In the beginning, truly pray that you may be with us, and sure to that umekuwa na sisi to this point, oh God. Yes, tunaendelea ku angalia what your word inasema na how story yetu imekuwa. We pray that you may be with us, you may bless us with your wisdom, your insight, your understanding, God, to kwetu watu wenye wana kujua wanajua nguvu zako, God, wacha tukwe watu wana those people who are carriers of your presence, tukwe watu wenye hata tukiwa na mabeshte zetu watu wanaweza ona difference, kwa sababu sisi ni watu wenye wako na your Holy Spirit. Utufunze kutembea katika hii upendo wako, utufunze kutembea kwa nehema yako, and with your grace, tusi take it hivyo tu for granted. Kuwa na sisi na ukuwe na sisi maisha yetu, mali I go through, we kwa njia zako tuwe kujo umeka we, kwa sababu you are a way maker. Na tunaku trust, na wasi wenye wananisikiliza, kuna wenye ni wadogo sana na kuna wenye wamezeeka, all of them God bado ni watoto wako, na waweka mbele zako, so that you may be with them, so that uta provide for them, utawatualia, utakuwa their soul provider, utakuwa the love of their lives, utakuwa to there for them, na wewe utakuwa center of their lives, oh God. As we prepare ourselves even for your coming, tunakuomba utu prepare, kwa sababu wewe ndio unajua standards, na wewe ndio utakuwa hiyo siku ndio una judge. So tunaomba that life yetu na kila kitu kenye tunadu hiyo siku ikue tusiaibike kukua kwa place yako. and yet sisi ni watu wenye tumekujua for long. So andika majina yetu in the book of life, so that hiyo siku ukikam pia sisi tukue raised kukuja kukutana na wewe in the skies, tukisikia tu fiti, tukiimba, tukidance, unajua tukikuwa amazed tuna your glory. Asante sana God for your goodness and your faithfulness in everything we do from now. Tunaku invite in our presence, our decisions washikwe ni zile ambazo ziko influenced na wewe. Tunakubariki baba yangu na tunalinua jina lako. Asante sana Yesu. Tukitoka hapa, may you be with us until next time tukiwa in for episode 7. Utu keep safe katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini, amen. Watu wangu, situonane next episode. Mungu awabariki sana, bye.